Coupella Culture.
Yo, people have stepped on ear pan vibrant music.
Exclusive 50 on
Yen a peta fena proposam
a pandip shall
canon
slick boy
stay a stay tano fia para mobaro na marida sena shakubeta filam shapo quena is a special in a parabaka shana ni wino wino sana filam fisha zwanana.
Sometimes become a couple too late luck. Moliko knock someone too late luck. Before I pali fia los kalala. I feel if you quite feel like fishes one and a.
Kamuchira uni nimbateka punda fyati shpara mikemeka nicho chira beka opchiri cheka kuba kukonya wabamburi mwata na ine nalira au tata beta fefine nda vina vina awa kwena kule umfafe zwanana ifin ton ton kanya tef ton ton kanya wabantu waba ton ton kanya mfire nda ton ton kanya raiki ifin de ton ton kanya wamono fon ton ton kanya fya para mabaro na marida sana shakube pefiram shapo kwena hezi pesha ringa pare abaka shana ni wino wino sana fila mfisha zwanana.
Sometimes become a couple too late luck. Moliko knock someone too late luck. Before I pali fia los kalala. Na fia na fia kwati filang fusha zwanana. Boko nanwe lang fusha kuchipesha. Chigelo chave no kwa chive chani. Finja shomo bilingo wende la pankasa. Kufumia mchikulo muli finish bakas. Limbi munde pele talwe chipanganda. Uchila tumifu embe na pankanda. Kulia kwine bakanya ne konfinina. Nukwika lama soba fecho mfiliru. Sopa stama kapu tule itilako. Musa mufu na bumbi tule itilako. Ndefu apali fia los kalala. Na fia nefio kwa tifila ngufusha zwanana.
Kufia para mabaro na marida sana. Shakube pefila mshapo kwena. Hezi pesha ringa pare abaka shana. Ni wino wino sana fila ngufusha zwanana. Kati ngube pefila ngufusha zwanana.
Sometimes become a couple too late luck. Moliko knock someone too late luck. Defo apali fia los kalala. Na fia nefio kwa tifila ngufusha zwanana.
Kati ngube pefila ngufusha zwanana.
Boss Muke Zambia. One mumba pachambish. Boss Kenzo. Badown. Sentino. Kinpiman. Rote game na kebi. Watoto ukunora wa NK. Boss dads wa weuma. Wa Esther. Kas for me jatu. Mustafa na kondi. MF. Smooth kid. Fune benamute. Bill boy. Kure stage cartoons kucharu. Stay tano, stay tano.
CoupellaCulture.com.